Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Naledi to jet line, but rushing wind, basfarangala, esigabeni sokugcina. Hey, mfundisi, isikhathi sakugijima kangaka.
Ngikutshelile last week ngathi la studio.
Ukuphuma kwami nje ngikhipha ivakashi, mengibuye isikhathi sesiphelile.
Sesiphelile, yazi.
Hayibo, i-wrong lento yazi.
Kodwa bekumnandi phela ubonile ukhawukhela ukuthi yazini. Bekufanele si-enjoy that interview namaculo wakhe. So hayi cha angikhali.
Amen. Siyakwamukela Bishop.
Amen. Ake ngibulise vele nabalaleli bethu all over. Egameli ihlelo umfelo wethu Jesu Christu.
Amen.
Amen.
Hey mfundisi, ngiyazi nje ukuthi wena uhlezi uphethe indaba ezinhle. And you know I was in tears of joy lapho bongithumela ama messages.
Yes.
Ama testimonies.
Yo.
Wabantu ukuthi bona umkhuleko unamandla.
Yo, balalele njengamanje labazalwane labakhona. Bapholile abantu bayaphiliswa.
Ha.
Hayi uBishop Khoza, uNkulunkulu. Exactly. Yazi ke mangithola lama voice notes kule phone yami. Nami ngakhala yazi bahle. Nami ngakhala ngathi uNkulunkulu. Yini kodwa lento oyenzayo ungisebenzisa kangaka yazi it's humbling when you get such messages, such testimonies.
Yeah.
Le ingcenyana nje is just a little bit.
Yeah.
Maningi kakhulu ama voice notes engiwatholile.
Wow.
Abanye bafona. Umunye umama wavele wayenza i-power hour bahle ngahlali hour yonke ngimamela ubufaka.
Oh my goodness.
Wavele washo wathi mfundisi ngiyenza ipower hour ake umamele.
What is good?
It's so good, you know, Radio Pulpit family ngempela lento beyikhulunywa la ukuthi uNkulunkulu uyenza something new.
Yeah.
Ngiyayibona ke leyo nto leyo.
Yes.
Ngoba nami ngimangele nami bahle ukuthi uNkulunkulu yini lento ayiyenzayo ngempilo yami. Kodwa ke hayi ke all glory unto God Almighty.
Amen. Yebo udumo lonke silipha yena ngoba kuyena unguNkulunkulu osebenzisa wena mfundisi.
Yes.
And I believe ukuthi isikhathi lesi abe appointed ukuthi ube la emsakazweni. And ngiye ngamangala ngizwa abantu abaningi kangaka ukuthi badinga umkhuleko.
Sure.
Ngathi masikumele sibe nenkonzo yomkhuleko la ekhaya.
Kakhulu.
Kube nje inkonzo yomkhuleko, siyakhuleka, sikhulumi lutho.
Sivele khulunywe i-hour lonke.
Yes, the whole hour we just pray.
Exactly. Akuzoyenzakala, kuzawuyenza. I'll be part of that.
Yes. Wow.
Yes.
Mfundisi, uyazi nje, angazi ukuthi mhlampe bangaphinde bathumele la emsakazweni maybe nje 2 minutes sleep.
Yes.
Laba bathanda ukufakaza emveni kokuthi ukhuleke bafakaze ukuthi bahle mina emveni kokuthi ngithumele that prayer request.
Yes.
Umfundisi wakhuleka and uNkulunkulu waphendula.
Kakhulu.
Naku uNkulunkulu akwenzile empilweni yami emveni kwaloya mkhuleko.
Kakhulu.
Yo umfundisi. Ha, so today was pateleni.
Hey. Ay ohambo noNkulunkulu. Ay phela bahle.
Yeah.
Akukho as cozy as sometimes people think.
Yeah.
Kuba khona ama challenges amaningi kakhulu.
Yes.
Ziningi izinto engidlule kuzo. Kodwa ke ngibonga uma sicula lapha enkonzweni khona le hymnbook esiyisebenzisayo i Melodies of Praise.
Yeah.
Number 5 ithi ukuthula kwakhe kusenhlizweni yami.
Yep.
Manje lokuthula loku engiphila ngakho ukuthi whatever engidlula kuko uNkulunkulu abe nami angikhumbuze. Ukuthi usase inkosi yamakhosi.
Yep.
Now namhlanje bengithanda ukuthi ngicale ngobizo lwami ukuthi ngafika kanjani la ebufundisini ngoba ngamangala nami phela bengingazange nje ngaplena ngakhula ngasebenza sengisherile ukuthi bengizisebenzele emakhompyutheni ngilungisa amakhompyutha kodwa ngaze ngavula ikhampani eyasebenza almost 20 years ngezisebenza uNkulunkulu wabamuhle kakhulu akukho easy ukuthi ube necompany engarana iminyaka engangaleyo. Now you can imagine bengu comfort zone ngiright doing business kodwa ke lwafika ubizo ukuthi hayi ke mntanami kudala ulungisa amakhompyutha ke uyulungisa abantu and ekuqaleni kwakhona ngoba as I say akuyona into bengicabanga ukuthi ekhaya ubaba bekumfundisi sinabanye befundisi ekhaya and kwafika ke a prophet ngiyekhlezi nje lapha ekhaya bengimazi ke lo baba lo uma fika ngisaziphumulele wathi ngithunywe inkosi ukuthi ngizokugcoba ukuthi ngokugcobe ube ubishop
wow
cabanga nje bahle awusumfundisi awunabandla nangumuntu afika lapha yana athi uthunywe uNkulunkulu ande ngubanike mina ozophikisa umuntu uma athi uthunywe uNkulunkulu wafika ke sa wangithatha sangena emotweni beka netende nje duzane nalapha ekhaya sayithendeni lakhe it was on a Saturday ahamba nabanye abazalwane about 3 uma ngifika bahle wakhipha uphondo a horn wathi ngifuna ukugcoba ngendlela le uDavida wagcotshwa ngayo wakhipha ke le phondo wakhipha ne oily ngaguca phansi wathi uma ethandaza ethela le oil la ekhanda aloku angithandazela ngakhala phela bahle ngakhala ngoba lento engayifila la emzimbeni wami bengicala ukuyizwa
yes
and he prayed wow thatha le oil wangigcobisa nala ezandleni wathi yonke into zoyibamba uyophumelela. Hey, mangisuka lapho amehlo aready ngijulukile ihembe ligcwele oil. Ngaphindela ekhaya, ngangena emotweni ngaye ekhaya. Ngathi hey, sengisabonake. And you know, it took a while before this thing imanifesta empilweni yami. I continued to serve God. And kwafika ke isikhathi la kufanele manje ngiresign nasemsebenzini ngoba I was still working by then nganga understand ukuthi why uNkulunkulu athi yekela umsebenzi uyocala ibusiness lakho nganga register ke company lapho in fact bese registiwe uma kuthiwa ngiresign I'm sure bengina more than a year the company was registered ngiloku ngisebenza kunama rubber stamp kunama invoice books and all that ngaseke ngiya resigner little did I know ukuthi uNkulunkulu uma azokubiza uyakuprepare aprepare indlela yakho la uyakhona ukuthi ongafiki ohlupheke phambili ngoba ayikho into ebuhlungu njengokubizwa uye ku ministry ufike ulambile ongana next so demanda i offering baze bakubuza ukuthi wawubizo ubani wena sozosifuna imali ezingayo
ayibo yebo
so God knew it ukuthi mangi resign this business yezenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe sustained and ngasebenza ke icompany le ihambile for almost 20 years and uma ngisasenjalo ke ngacala ke esikolweni one morning uNkulunkulu wathi ake uvuke esikolweni le eThlephati la ibandla likhona manje ngingazange nje ngiyenze appointment ngafika esikolweni ngakhuluma no principal ukuthi iassembly nisayiphatha nje la esikoleni iSCM sasekhona na base bathi hayi cha khona umama oshumayelayo la uza on Fridays so sizakutshela ukuthi uze nini uzophatha ama morning assembly lapha esikolweni awukwapheli 4 months bangangibizi ukuphuma kwami lapha ngai police station eThlephati ngoba leso sikhathi bekugcwele kakhulu ukuthi amaphoyisa azibulale because of some challenges abanye mhlawumbe babulale amakhosikazi omhlambe nabantwana and still nalapho uNkulunkulu wathamba e police station ngafika ke ngathola i station commander wathi khona abathandazayo ngolesithathu ngoba ngiye on a Monday uma ngifika ngolesithathu ngathola kunabo gogo ababili abadala kimi nabanye bomkhulu yibo abathandazayo lapha e police station ngase ngiyaz introduce ke sangena ku boardroom na very few police officers beba lapho bavele bathi bishop uwe phela ozophatha inkonzo ngifika nje uma ngifika ke lapho bathi ngiphathe it was just for 30 minutes from 9 to 9:30 Hey babo siseka bazalwane kwaba mnandi amaphoyisa ajabula saphindela next week how manje akusathiwa laba abanye sisiya rotate phela sekuyimi njalo bathi hayi namanje kusase uwe and uNkulunkulu waba mohle kakhulu sasebenza lapho every Wednesday being here at police station and then Mondays esikolweni sebangibizile lapho ngaye esikolweni kodwa ke ichallenge bekuwukuthi sisibahle bengingana sonto by then langkhonza khona ngoba as I said ukuthi uma uNkulunkulu akubiza kuba khona ama challenges athile ohlangabezana nawo and I will say this without fear ukuthi senge ngahlala isikhathi eside almost a year ngingana bandla la ngikhonza khona bengihamba ngivakasha ngambe ngiyelena kwamasonto athile ngivakashe lapho kube kahle lapha abazalwane bangamukele right up to the time la abantu laba engibashumayezayo esikolweni nase police station ba bayabuza phela ukuthi bishop isonto lakho likuphi and ngaleso sikhathi akona sonto sengumane ngiyashumayela nje isonto alika register ngiyashumayela labantu fanele ngibathumele somewhere uma ngibathumela kwamanye ababandla bathi hayi cha usifuna kuza kule kwelakho isonto ay ngase ngiyathandaza ke lapho ukuthi uNkulunkulu awungcede naba bantu ngibayisaphi uma kunje and God being God ngathola ukuthi kukhona indawo khona lapha yana eThlephati bekhona i community hall yaye wakhe umama wayicula kudala ukuthiwa uDoli Rathebe ngase ngathola ukuthi leyo holo ikhona ayisetshenziswa ngahlangana ke na nezizukulu zakwa Rathebe ukuthi ngicela ukuthi ngisebenzise le holo ukuthi sikhonzele khona sahlangana ke lapho nama ward councillors savumelana ukuthi inkonzo izawungena lapha yana now ngendlela bengicabange ukuthi kuzawugcwala ngakhona eholweni ngoba eyikolo lezi bese ngishumayela kuzo I'm sure bezifika 4 eThlephati kanye namaphoyisa ngeloku ngishumayela lapho uma ngizobazisa ukuthi iholo seyitholakele makuyiwe phela esontweni first Sunday ngathola ukuthi kuze abantu abawu-4 kuphela only 4 people abafikile laphayana kodwa ke ngangabi discouraged sangena khona lapho holweni iservice yaba inhle kakhulu ngoba bengazi ukuthi lo akuona umsebenzi wami umsebenzi kaNkulunkulu now uma ngisase lapho ke ngikhona iverse elangikhuthaza kakhulu elelapha kuJoshua chapter 1 ngithanda kakhulu uverse 9 mhlambe ngayenzakala ngiphindele ku8 kodwa ke uverse 9 kule translation engiyiphethe eye New Living Translation ithi this is my command qala nje ithi this is my command uNkulunkulu uyakhuluma ke lapho uthi be strong and courageous yabona uma into sithi command ayinegotiatewa akuna kuthi ungayiphikisa it is a command now I felt I was also commanded here verse 9 ka Joshua chapter 1 this is my command be strong and courageous okusho ukuthi noma bekungaba nzima kangakanani kube nezinto engizibonayo uNkulunkulu uthi ake ube strong ube courageous idluleke lapho ithi do not be afraid or discouraged ngoba besukufika isikhathi la kwakungathi ngiba discouraged khona ngize ngithuke ukuthi ngempela ngibiziwe la njengoba isimo siso nakwabantu abantwana besikolo phela isikole esi-1 sinye besine roll ya 400 learners 5-600 kodwa ke naku kuze abantu abayi-4 kuphela ngathi hawu unkosi ngaze ngazifaka la kodwa uJoshua lapha kuyabhalwa uthi do not be afraid or discouraged for the Lord your God is with you wherever you go. Oh God, ake ngiphinde futhi le verse. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Manje ke ake ngiphindele lapha ku-8 ngibheke i-part B yeka verse 8. Okay, ake ngiyicale nje khona la ku-chapter 8 ekuqaleni. Ithi, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Now I'm coming with Tandai. Only then you will prosper and succeed in all you do. So, hinto engijabulise kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyathembisa ukuthi nje uma umuntu astudisha lencwadi le, this book of instruction, simeditate ngayo, ithi only then you will prosper and succeed in all you do. 9, this is my command. Command, singishilo ukuthi i-command ayikho, it's not negotiable. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Mina namhlanje ngisakholelwa kuNkulunkulu ukuthi ekuqaleni kwami iministry ngihamba naye uNkulunkulu sekangithembisile washo ukuthi ngingabi discouraged ngibe bare kaema sibiti katia murene.
Yeah.
Ay. UJoshua chapter 1 ke sisibahle lebe ngiyifunda uverse 8 and verse
9. Wow. Uyazi mfundisi njoba usho la your testimony ukuthi uNkulunkulu wakuthatha.
Yes.
Wakubeka kule ministry and manje ngichazwa ile ndaba yokuthi lapho uqeda ukupreacha khona but mfundisi liphi ibandla lakho ukuze sizokwazi ukufika.
Yes. Kwazi abantu abawu 4. Taba isikolo sina more than 400 learners.
Cabanga.
Esiyi-1.
Yeah.
Ngathi le holo liyoba lincane leli.
Aha.
Hayi ashayi Sunday. Ngathola kwazelo gogo ababili nomunye umkhulu.
Wow.
Do brother oyiwani.
Yeah.
Bafika ba u 4. Ngathi inkosi ngempela ungibizile Marguli.
Oh, abantu ba u 4.
Kodwa yena bekazi uNkulunkulu.
Yeah.
Ukuthi wenzani.
Yes.
You know?
Yeah.
And ngabona ukuthi this is something engafuni amandla wethu.
Yes.
Kodwa uNkulunkulu uye osebenzayo.
And uya uplanela phambili. Wena uthola ukuthi awukayiboni iplan yakhe.
Angiyiboni leso sikhathi leso.
Ukuthi iyini.
Yo, Nkosi yami. And kufanele ke manje kuthengwe phela ama keyboard ama microphones ukuthi inkonzo ichubeke lapha eholweni ngapha kubhadalwa ne rent ngoba phela ngithola ngamahala leholo lena.
Yep.
So le mali ye business hiyo eyanceda ukuthi ngi kickstart laphayana ngoba phela angazi abayaziyo leya ndawo, it's a semi rural place abaningi abasebenzi. So ila ngibone khona ukuthi uNkulunkulu uma azothi ngiqale i-business ngingakabizwa bekazi ukuthi ngizoyidinga le mali. Ngoba kubuhlungu bayaza befundisa bangimamele manje abacalile ukuthi nabo uma baqala bekunjani. Ngiyathemba ukuthi khona ungifakazelayo ukuthi hawe Bishop lento oyishoyo ngiyayazi nami.
Yeah.
You know where you will find ukuthi you lack, you need especially financially.
Yeah.
Ngoba izinto zikaNkulunkulu zidinga imali, kudingeka ipetrol and all those things they need money.
Yeah.
And waqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu khona laphaya eholweni and ngabona uNkulunkulu anami ngendlela emangalisayo. Kodwa phela imali yeyisebenze isebenze ihafuke nayo iphele.
Yeah.
Kwathi ngelinye ilanga bengiyenze icrusade khona laphaya eholweni angisana mali ngaleso sikhathi leso nale bengisayibekile siyaphela. And ngikhumbula kahle nje kakhulu kade kulo sine kufanele icrusade iqale ngo 6:30. Ngihlezi ekhaya about maybe 30 to 45 minutes drive ukuya esontweni. Imoto ayina petrol ngaleso sikhathi. Kufanele kuyongenwa ku crusade eklephati. Imoto ayina petrol angazi ukuthi ngizofika kanjani esontweni. And kuyagcwala leso sikhathi. Abantu bayaza ku crusade bekuyiviki lokuqala and this was now on a Thursday. Yazi ngahlala ngakhuleka. Kwashayo 3, kwashayo 3:30, kuthe 2. Imoto ayina petrol. Angazi ukuthi manje ngizawuthumela bani ayishumayela lena. Yazi isimanga engasibona kwathi ngokora 2:04. Kwafona enye client nje yathi ntate Khoza ngidinga i-laptop kusasa. Oza manje uzothatha imali ye laptop wabhadala ngingaka deliver i laptop lo mama.
Wow.
Ngavele ngaphuma ngathi nje maye ngafika kwalo mama lo ipetrol and yeah. lahlala khona kusendleleni eya esontweni kusemabopane ngafika wavele wayibhadala imali iphelele cash
oh.
ngathela ipetrol ngayemvuselelwe uNkulunkulu yazi wangidlulisa yazi ngama inches ukuthi manje bese ngiyenza kanjani lapha ngafika ke and after that God continued ukuthi asebenzise abantu ukuthi umsebenze kaNkulunkulu uye phambili
yeah.
I need to say this ukuthi khona ezinye izinto eziningi uNkulunkulu uma asiyenzela zona ngoba asikhuli ngokulingana spiritually omunye angabona sengathi ay la muntu uyashayinela because of things that God has done in our lives and if you'll tell somebody ukuthi ngelang khona sengike ngathengelwa nemoto ngathengelwa iMercedes Benz umunye athi ufuna ukusitshela yazi ukuthi yena uyagibela I need to say ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uya provider
yes
uma uNkulunkulu akhone ukuthi athumele a prophet athume i raven ukuthi lisinyama evuthiwe emnandi lo mhlolo usasekhona namanje you may not receive the meat kodwa ke imoto ingeza ilethwa iRaven ukuthi nje mohlanka bamurena achubeke nomsebenzi wakaNkuluNkulu uye phambili
amen
ziningi ziningi bahle izinto engizibonile uNkuluNkulu angiyenzela zona and by the time sengi comfortable ngebusiness and all that uNkuluNkulu wathake uyekele ke manje akuyobhekana nale ministry full time
yes
o so lungise la ma computer akuyo lungisa abantu ke manje so ngilaphela buhle I computer ngishaya in and out ngifundile ngoba sometimes kuba kwangathi mawubizo uNkulunkulu abantu bathi ah ke batho ba otswa fa go bereka ba batla go ja chelete ya offering ngayekela umsebenzi I business beyisebenza kahle kakhulu and ngiyazi ngibonga uNkulunkulu ukuthi I competition ku IT inkulu kakhulu kodwa uNkulunkulu wanginikeza some municipalities la bengiba servicela khona ama computer ngakwazi ukuthi abantwana bakhule wathengwa nendlu imoto before ngithola lezi enginikezelelwe zona abanginikelele le imoto lezi so khona eqinisweni akukho nzima akukho mnandi all the time ziningi izinto ezibhlungu esidlule kuzo njengabefundisi ziningi izinto sifika kwangathi uba discouraged njengoba ubona namhlanje ngithake ngishare uJoshua chapter 1 verse 8 and 9 ukuthi ngikhulume na somebody ongimamele njengamanje ukuthi hey mfundisi bengithi manje sengiya give up bese ngiphelela amandla kodwa ke ngithi mzalwane mfundisi la ukhona chubeka ungabi discouraged uNkulunkulu onawe umsebenzi uchubeke uyaphambili
amen and it shows again ukuthi uNkulunkulu angeke akubeke endaweni or akuphe into bese ukushiya kanjalo athi uzobona iplan uphinde
aprovide
yes
yazi lokho khona hayi ngiyakufakazela kakhulu wangiprovidela uNkulunkulu yazi kwaba nje simanga izinto angiyenzela zona ngoba as I said ukuthi uma kungana especially ama finances
kubanzima
ngoba silokuselapha eholweni uyabona iholo lela belihlezi kungana umuntu olisebenzisayo ngafike salipenda kwaba kuhle uma sekukuhle i-community seyeza manje ukuthi phela le yiholo ye-community.
Oh my goodness.
And manje must clean a Saturday. Bangene ekseni baphatha ama meeting bashiye kungcolile. Thina makufanele singene enkonzweni kufanele sicalele phansi sitline.
And bayithola iclean.
Bayithola iclean.
Uqhubu mfundisi.
Hayi kodwa ke uNkulunkulu wakunika isibindi ngababiza one day.
Yeah.
Ngabahlalisa phansi. Ngathi niyabona ke community. Ngiyabhadala la.
Yeah.
I-rent. So ama meeting wenu nizawaphatha inkonzo seyiphumile.
Yeah.
Ekseni yithi la esontweni.
Yeah.
And bamamela.
Yeah.
Wafanela nje ukuthi ba cancel ba reschedule ama meetings wabo ukuthi bazawungena thina sesiphumile.
Yeah.
Uma uNkulunkulu anawe kuba njalo.
Yes.
Now then I prayed ukuthi uNkulunkulu nayi indawo yaseTlepgat fanele kwakho ke manje. And I prayed again ukuthi uNkulunkulu akusinikeze indawo la sizokwakha khona isonto. So khona lapho esontweni khona o abazalwane bebalapho bayokhuluma nomunye ubaba wathi hayi cha bathini sort of a plot. Ngoba akusiyistandi nje indawo enkulu wa thi umfundisi makeze bathe bakhuluma naye lo baba wathi bizani umfundisi aze ngizokhuluma naye hayi mangifika ke wanginikeza iprice ukuthi malini kodwa indawo enkulu hayi ke ngathi kulungile kwabona uvuma unganamali ukuthi ukuthi kulungile ngizayithenga le ndawo lena ngale price osinikeza yona angeke ke ngisho ama figures ukuthi bekuyimali kodwa ngingakachubeki lapho yazi kufika manje emcondweni wami ukuthi ngi encourage nokukhumbuza abazalwane ukuthi ukunikela ebandleni kubaluleke kakhulu khona isikhathi uma ngingakabizwa ngavakashela kwelinye isonto kwaNdebele safika sathola ukuthi lesonto lakhiwe kodwa kushoda idulo masifika sithole nje kwamaplanga itina on the left and the right hand side sahlala ke lapho kolawo maplanga lawo sonto maliphuma ngifika ekhaya angilalanga kamnandi that night uNkulunkulu wathe khoza akuthenga idulo uthengele lela sonto cabanga isonto bahle ukuthi lingakanani
sure
and this thing ifike before ngiqala nebusiness bengizihlolela nje nami lo mhlo ngathi ngiyay ignore le voice le that was Sunday night. Monday night abuya futhi le voice ukuthi thenga itulo uthengelele la sonto elile kwaNdebele. Hey, yazi mangilala angijwayela ngokuzivala inhloko ngengubo. Kodwa ngavala ngithi ngivalela le voice le ukuthi
engangabuyi. Yeah.
Ngolesithathu hayi phela yabuya say strong le voice. Ukuthi thenga izitulo uthengelele la sonto. And Thursday morning ukuvuka kwami ngaya kwenye company le Eden Vale bayenza izitulo ngafike nga order izitulo. Nginganamali. Ngazi order so bekulesikhathi sama checkbook. I-checkbook benginayo nga order ke izitulo ngathi hayi ngiyamthemba phezulu.
Yeah.
Bathi kuzawuthatha 20 days ukuthi le itulo zibe ready. Ay ngelanga lesi 19 bafona ke bahle bathi Mr. Khoza your chairs are ready. Kwamindlebe. Uma kumizini
imali ayikho ngalesikhathi. Wow.
Yazi umhlolo wayenzeka lapho. That night on the 19th day. Hayi imali yangena i rebate ebuya eSARS.
Amen.
Edlula i price ya le itulo lezi.
Wow.
Bengithenge ngazo.
So,
ngavuka ke kuseni. Ngafika laphayana ngabasayine li check yabo ngayocasha i trailer ngoba bengingana veni ngadonsa itulo ezingakanani bahle ngale trailer enkulu.
Wow.
Ngazidonsa ke ngafonela ke ubaba uye bekaphethe lapha emuloto, if I can say this, emuloto. Ngathi manje baba njengoba bengiye laphayana ngithole kungana idulo besihleze emaplangeni ngoba bengingamtshelanga ukuthi ngiode idulo lebe kuyimfihlo yami noNkulunkulu. Manje ngoba uyangazi ke bahle ukuthi nginjani lo baba wangihleka wathi khoza ungazohlekisa ngathi uthi idulo ngoba bohleze eplangeni ngathi ngicinisile itulo zila ngizise emuloto or ngizilethe kwakho. What is lethe ekhaya ngathi lungisa lapha egarage. Within 2 hours I was there ngadropa itulo. And yazi ukuthi wabona umuntu omdala kwehle inyembezi.
Wow.
Little did I know ukuthi bengi investor.
Yeah.
By the time sengiphindela kimi manje ukuthi makuzofanela ngakhe isonto ngoba le mina imali bengiyisebenzile kule business beyingasekho.
Yeah.
Kodwa kwavela isimanga nje kwatholakala ukuthi sengithola i donation yokuthenga ibala ngakha nesonto. Phela bahle nizoza hey radio pulpit family hayi niyeza
yebo
i face brick bahle yabona ngithi kuba kwangathi ngiyashayina kodwa ngisho ubukhulu buka Jehova
ukuthi
ngoba mhlambe kube ngivele ngathatha le mali ngayenza umkhukhunyana ngathi ngeke
yeah
ngiyakha isonto elikahle nje for u Jehova ngoba nami kube ngithathe le imali yaze ngaze flyela ngaziyela kubo Mauritius kodwa bengazi ukuthi le yona yomsebenzi kaNkulunkulu. And within 5 weeks or so structure bese silapha thenge structure esinamazenke phezulu ngathola ama builders kwaba busy uyazi mabathinda oyibhizi.
Yeah.
Ngena ama trucka nama semende abantu laphana ukubona umuntu avuka ekseni ayimsebenzini makabuye athole sekune building uNkulunkulu ke loyo.
Yeah.
And sa kanti even prior to this uma sithengele la site bese sinethende. So besingene le tendeni ngoba nge ngasuka le
Mfundisi kunjani ukuthi uyibambe because yabona sesiphelelwe isikhathi
sala yes hay phela
asibambe and then sizoyiqedelela next week
ngoba yazi asidlalanga neculo in between so lokhu ngiyakhuluma
ngisaba nokuthi ngidle isikhathi sakho ngoba phela mningi u 2 minutes engizowuthatha ngithi ngidlala umculo kodwa sithatha ikhefu kancane and then mesibuya bese ke usivalela yona kahle
i radio pulpit 657 am umhlobo kwabo banhliziyo zidakumbileyo simamele kwi app okanye utyelele u radiopulpit.co.za
Hlanganyela nathi ukuguqula izimpilo zabantu ku Radio Pulpit 657 AM.
Izwi lithi taste and see that the Lord is good, lithi taste and see the goodness of God. So kuma testimonies wakho wonke Bishop ngempela sibona ubuhle bukaNkulunkulu sibona uthando olukaNkulunkulu. In 5 seconds moyivala for today uthini?
Nasho nje ukuthi kubo bonke abantu abamamele abaqale umsebenze kaNkulunkulu. All those challenges mabazinikelele kuNkulunkulu.
Amen.
Sifundile lapha ukuthi Joshua chapter 1 uthi I will be with you. Yabona ke so nabo bangapheli amandla bazi ukuthi uNkulunkulu onabo.
Amen.
Amen.
Ngicela ushiyele futhi number yakho mfundisi.
071 753 0787.
Aha.
Yes, abangakhona ngokungena emsakazweni mabathumele lawo ma voice notes ubufakazi ngiyazi bugcwele.
Yebo.
Babathumele ngale lawo ma voice notes mina ngizakusherela wona from esami studio.
Amen.
Amen.
Siyabonga mfundisi, asiphinde futhi sihlangane ku our last week.
Yes.
Next week. Amen. Okay, ithingizwe la mhlambe singamthatha sawubona.
Kuzazana.
Kalimambo.
Angibonga umfundi, umfundisi.
Amen.
Jesu Kristu.
Amen.
Uyaphila ukuthi mina ngangithumela mfundisi ngokuthi ngathi ethi ungona umpotha mina.
Yes.
Ungona umpotha ukugqoka ibhanti zinginele iwani.
Hey.
Umfundisi impatha zaza ziningi amabhanti. Ngeminye iminyaka nje kusula ngiyanibe na 18.
Exactly.
Yo. Amen.
Isikhathe ngikholisa saka. Zase ezinye ngale ngabuye ezinye futhi.
Yo. Hayi ke.
Ngoba ngona thini nini zase Mozambique.
Siyabonga kanimambo.
Kanimambo.
Usismo uthi wow, what a powerful testimony. Mfundisi sizoyivala next week uNkulunkulu akubusise.
Amen.
I bless him more and more and more. Ngoba the more us bless, nathi si bless abanye.
Kakhulu, kakhulu. Amen.
Uyeza uPastor Ray Lihodi uzohlala nawe njengoba sekashayile 5 kuzokushaya 7. Mina ngiyabuya ekseni ohlelweni omphathlalazane 4 o'clock. Asivukeni sizokhuleka, sizopraise, siworship sisonke, sithi thatha konke baba.
Give your faith wings, explore life with 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082 657 2729, and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith, and love on 657 AM. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.